Nenda nene netunulira obulungi bwo nembigatagata mwawo nempisa zo walayi wakimala nene wange wakimala olulala ndoberaberako ku kafesiko olulala ndoberaberako ku kayindo kakalungi wakimala nene wange wakimala wantuuka ku bwongo lyeno nzamira mu bwongo ewange wakimala siraba na mulala wantuuka ku bwongo walayo nzamira mu bwongo no wange wakimala nze siraba na mulala siriza kikugambe
wakimala wakimala ewange wakimala wakimala nze siraba mulala nze siraba balala eno wakimala wakimala kabakole batya wakimala nze siraba mulala nze siraba balala
oli buwomi wanjita bebe kuloba nenkubagana bebe yagwe yawangula empaka bebe yagwe yasanira ewaka bebi wange nkwagala bolabe yabalala nokufuna nze nembata
kabakole batya nze siddayo genda namulungi siddayo
bebi wange nkwagala bolabe yabalala nokufuna nze nembata
kabakole batya yo siddayo wamponya nyo nze siddayo eno wakimala wakimala ewange wakimala wakimala nze siraba mulala nze siraba balala eno wakimala wakimala kabakole batya wakimala nze siraba mulala nze siraba balala
Bemipoge bampise wamba baby twelage tekirumaka yetuge
nzengeze nawe yo sidayo ewange wawambe yo sidayo
kalionso miro miro kwetulumya miro miro tetugenda mukwano twelaga temukiro wamba baby wawamba omutima nebirowoze byange watwano
wakimala wakimala ewange wakimala wakimala nze siraba mulala siraba balala eno wakimala wakimala kabakole batya wakimala nze siraba mulala nze siraba balala
BN Pompeo
baby